kuyekwa memeza abaprofeti emandulo kumemeza abantu abadala kangaka ngwe bantwana kanisaleleli ngani
umbiko wokuzalwa kwenkosi uJesu nazo inkanyezi enhle nazo
zonke
mayeyehangelwa izazi sifele mpumalanga
Baba wame,
Baba,
Baba wame,
Peshula ku, Simeme zenga zwilinye, Siti, Izelwe, Inkosi amakhosi,
Mama, Mama wame,
Mama,
Mama wame,
Sitwa basako, Funulu pelele, Sishonga pimbolinye Siti Izelwe Inkosi amakhosi
Qinisele umprofeti
Yinhle nazo
Enkanyezi
Masilandele Khona sizophumelela
Qinisele umprofeti
Yinhle kunazo zonke
mama
Masilandele Kona siso pumele
Yemsele
mpumele
Yemsele yena
Ndegu naso
Songe ma
Asila ndeleni Kona siso pumele
Yemsele
wena
Yemsele mpumele
Ndegu naso Songe ma Asila ndeleni Kona siso pumele
Sankala saveso ve Amen.
Amen. Hallelujah. Amen.